Yeah.
Que bella diversión.
Nimekapata kamchumba tunaendana. Hatuna muda wa kushindana. Ana mitego ya kutukana. Hapendi pensi vuka. Zake taiti buta. Hodari wa matuta. Ayoyo. Sasa kimembe tukiwa mtoko. Mtoko, yeah. Night kali koko. Mafoto, foto. Na vile alive mtoto. Mtoto, yeah. Mafuriko maji moto. Oh, oh, oh. Moto. Na mwitaga baby.
Baby, oh.
Me superwoman. Sweetie, sweetie, oh.
Love you.
Together you and I, hey, hey. I feel in my heart, oh, oh baby, oh. Nisipokona na kuanda kinoma na nguwa polio. Yeah, katoto. Nikisha kaona natetema. Kwa kiti kwa kochi kona. Anataka muogo. Yeah. I wanna be a bilbo. Follow, follow. Girl, take me to the bedroom. I wanna be a bilbo.
Follow, follow.
Girl, take me to the bedroom. Namwitaga baby.
Baby, oh.
My superwoman. Sweetie, sweetie, oh. Together you and I, yeah, hey, hey.
Mimi colo,
boy, yo.
Mimi colo,
yeah, hey.
Mimi colo, boy,
jariba.
Re bangare, yo so tanya, yo.
Oh my God, it's Benson.